Nani kasio mimi ma Misio magaiza Sio my tails tu Niko na vibes ha Sio cartels tu Soft skin eye smile ya Tanganyika Beauty na brains aje unanyika
Bebe ya bar Usipigwe nyongolo Tufike club tupige ndongolo Kinilenga Utalia ololo
Baby girl pick my kololo
Sipende ya nami Usipigwe ngeta tao Usipotembea na mimi utapigwa ngeta tao
There's only so much Sakaja can do for you
Do for you
Don't be insecure I'll be there for you
There for you
Basi tembea na
mimi Natembea na jina sike jiji ni vioja Utatembea na mimi baby girl naita jisoja Jini mna mapinjua na vidungi ndani ya toja Unapigo tisa kandia ubezi ya mboga Kuja tuendanishe ni unifikishe michoro Taka unibukishe na taka unshike mikono Jaribu kunguza mtashikanishwa na flow Adesanya ulipanga kusanya unakusanya
Nita kubebea ba kuzipigwe nyongolo Tufike club tupike nongolo Ukinilenga utalia ololo
Baby girl pick my call
Asitembe na mimi usipigwe ngeta tao Usipotembe na mimi utapigwa ngeta tao
There is only so much Sakaja can do for you
Do for you
And don't be insecure I'll be there for you
There for you
Asitembe
na mimi
Tembea na mimi, mtu mbili sini mboki, hakuna mbio tuende slowly.